nkingia kijiweni watu wanauliza yani nkingia maskani watu wanauliza ila nkingia kijiweni watu wanauliza yani nkingia maskani watu wanauliza hili jombo la nani jombo la nani 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 oya udereva 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 mama Oya udereva 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 eh Yani udereva 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 mama Mbona umesema na jomba jalichukua Hauna lolote lombaya inakusumbua Uwe mtoto wa kiume kivipi unachamba umbea Hili jombo la nani Jombo la nani 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 Boya pakia 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 Hawabiria pakia 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 pakia